hano kuri telefone ndi kumwe n'Imena mu bahanzi ikirenga kibaruta bose Cécile Kayirebwa murakaza neza kwirwa rya America
murakoze namwe
mwakiriye mute urupfu rwa Kizito Mihigo umwana wagiye abagera mu ntambwe abakurikiza mu guhanga no mu nganzo
narwakiriye nabi cyane ye nta guhisha rwose navyutse ndira marira nk'aya ababyeyi barira abana babo rwose nababaye 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 musorunga nakuriya kugira ngo yiyambure ubuzima birumvikana ko yari mu bwihebe burenze urugero teye agahinda cyane
none se nk'umuhanzi nk'umuririmbyi nk'umwana wagiye agira ikirenge cye mu cyanyu akajya mu nganzo abitegereza nk'uko mubivuga kuba atakiriho murabyumva mutere
oya ndabyumva nabi cyane rwose n'agahinda kenshi n'agahinda kenshi uriya mwana yajyaga agenda n'iwanjye uretse n'ibyo ngibyo kumenya kuri ibi ni ukubikunda nigeze gukora kugira ngo na l'information ya musicale Paris ariko akajya agira pied-à-terre mu Bubiligi akajya agira ahantu aza dese muri Brussels akaza kudusura rero muhira yari umwana wari umwana mu rugo amuririmbisha rero najyaga mubwira ibintu byaba biransetsa rwose ufite ijwi k'irya data yararirimbaga yari shefu wa kohari hano i Kigali kuva kera cyane nawe akiri umusore natwe turi abana batoya ijwi couleur de sa voix ndabivuga mu gifaransa kuko mu kinyarwanda biraruhije kubivuga ariko ijwi rye ibyo bita couleur cyangwa timbre neza ni kurangurura ahantu hose ari no mu kiliziya ari no muri sale ukabona ko adanakeneye na mikoro rero abo bapapa bo ntibari bakeneye bafite mikoro buriya muri za kiliziya habamo akusitike nziza cyane yaririmbaga agahanika akazamura ijwi ritari uguhanika cyane ariko ryo mu bugari nawe rero niko yaririmbaga yansusiraga na data ibyo rero tukabyuzurira yaza kandi rimbira ya mu bitaramo byacu akahaza ntabwo yabaga mu matorero yandi yakundaga kuririmba mu Bibiliya ariko mu yandi matorero ugasanga ashaka ambwira ati terera tubene zirazanye zihogoza zigoshya ntabwo njya nzimenya ati buriya mfite information mbese iyi classique y'aba Gregorien y'abapadiri n'ibiri ati n'iki ko nageze no mu seminari je pense
wiwe yize mu seminari
ko disi rwose rero yewe ubu ndababaye cyane koko ndababaye rwose ubwihebe butuma umwana w'umusore w'imyaka 38 arangana na bucura bwanjye ubwihebe butuma yiha sinzi cyane nuko yiyahuye niba yiyahuje umugozi niba yiyahuje igiti cyose ibyo ari byo byose yabitekereje asanga ntacyo ashaka gukora mu buzima buramunaniye mbese buramunaniye urumva na application y'ubwihebe burenze urugero
mu kanya avugaga izo ndirimbo yakuririmbiraga nawe akakureberaho akavuga ati izo sinazishobora ariko se ni nk'indirimbo zihe uzamwibukiraho uvuga uti hano iyi ndirimbo kuko nange iyo nyumvise inyibutsa Kizito
yewe we ko ari nyinshi zivamura
nk'imwe gusa
njyanye mu bindi rero nuko ntaherukaga nuko mwumva kubera aya magereza n'ibindi byose yagiyemo
inuma ndayizi yesi
inuma rwose inuma yarayikunda cyane cyane
Thank you.
ndabashimiye cyane ku bwaka kanyamuhaye bidamirika mwibuka Kizito Mihigo. Sinzi niba hari akandi kantu nifuza kongeraho.
Nifuza kubwira abana batoya rwose ko aho kugira ngo bihebe bajye bihebe ibyo kwica, bajye bamenya ko nta byerago iteka babuzamo ibintu n'ibigeragezo byo mu buzima bw'umuntu. Bajye besa imbaraga zo gushaka ikintu bakora cyiza bakunda, aba aricyo kibaha imbaraga zo gukomeza. Baba bafite abavandimwe, baba bafite ababyeyi, kuko babanze banibaze abantu bagiye kugira agahinda katazabava katazashira. Kandi rero nubwo buzima imana yabahaye nta mpamvu yo kwiyambura, nashaka imbaraga zo kuzokomeye kubaho, ashaka ibyiza byo gukora. Kandi si nta mwana nifuriza kugira agahinda kagezaho ko kugira ngo yiyahure kuzokomeye.
Murakoze cyane Cecile Kayirebwa, ndabashimiye cyane.
Thank you.